Adam Silva.
Westside Music Blog.
Difitaring in a man, yo.
Otumba Tbeleki.
Chinya son of bread.
Nimana Tumela. Musabasa Mazaki Wamutuna Kunamina. Ima.
Aneni saliyo munyinyani neni sinaliseli nizipo kwa manani musebezo ne musweli kubabale la mbutu tukuhulisa kubamutuli nzila momu nishela sheli zize mama tuku kachekuse nilimutu mutu wa maoyo ya wile piru walikute ya lajelwa butu leo akili la jona kulio waka hule manzila yeo ya zaluri na Pili sofasa zla katulo imi ambeke Kona kupo nlapele lafaa Kuno vata tifo ipalile Mwendi kumulimu ima kona kwa kwinzize kwa nile kumulimu Mukeni zize sikolo mukolo tile mulifile Kukondize zanari na kohane jihile Vashemi kungunga nyalito hoku nina hanela Kuteka maho ninda taugibele kiseibulela Ima na itumela Aseni bonili fasi moli inezi na ikutela Ima na itumela
Ima na itumela Musebezi omwezi zaki omutuna kuna mina Ima, ima, ima
Kina wamina
yes, on the yes,
Young Silva Nifitisa witumele waka kumina bashemi waka Wote biti mumbwala chingumbe Ni wairin mwondestana Kalze munyeze lize mwopilo waka Yeah